ngali mihla nesulu ngenxa yakho Ewe ndiyafuma ndithandile Ewe ndiyafuma inhliziyo ihlalile Asabophile